ngihlisana sthembisana yi sulunomhlaba mhlaba namanga qiniso liyahlaba uthando luyabiza uthando luyabiza ube muhle ngabe nemali ube muhle ngabe nemali akusafani nakudala zishela ngamagama sikuhlisana sthembisana yi
take a walk, I see I will drive in me. Oh, time, no.